waxa iminka la sameeyay isku aadka wareega afraad ee tartanka Carabao Cup ee dalkaas Ingiriiska kadib markii lagu kala baxay kulamadii dhacay ee wareega saddexaad. Liverpool ayaa waxa ay ka soo adkaatay kooxda Milton Keynes Dons oo ay 2-0 dirtay, halka Chelsea ay sidii daadka ugu fatahday kooxda Grimsby Town oo ay 7-1 ku dhufatay. Manchester United ayaa 90 daqiiqo barbaro 1-1 la dhaafi weyday kooxda yar ee Rochdale, iyadoo markii dambe gool kulaad 5-3 ku soo baxday. Waan arrin ay aad u daraabayaan ama u saluugeen taageerayaasha kooxdaasi oo ku kacsan milkiilayaasha kooxda. Kooxda Tottenham ayaa waxa iyana ka inkaarsata kooxda yar ee Colchester oo aanay xitaa gool ka dhalinin markii dambena 4-3 kulaad ah ku dubatay. Haddaba aynu eegno isku aadka wareega afraad ee la sameeyey oo ay ka soo baxeen ilaa 2 kulan oo kulul. Kooxda Everton waxay ku aaday Watford, Aston Villa waxay wajahaysaa Wolverhampton, Burton waxay soo dhoweynaysaa Leicester City, Crawley Town waxay la ciyaaraysaa Colchester, Oxford Unitedna waxay isku tijaabinaysaa Sunderland. Kulamada ugu adagaysa waxay yihiin Liverpool oo la ciyaaraysa Arsenal iyo Chelsea oo ku beegantay kooxda liiqliiqanaysa ee Manchester United. Dhinaca kale, waxaa soo baxaya warar isa soo taraya oo sheegaya in qaab musuqa lagu bixiyay abaalmarinta FIFA ee FIFA's Best Award, iyadoo xitaa la sheegayo in Leo Messi si khalad ah loo siiyey abaalmarintaasi sida ay sheegayaan dhowr qof oo ka qayb galay munaasabadaasi. Wargeyska ka soo baxa magaalada Torino ee Tutti Sport ayaa qoray in jokerka Juventus ee Cristiano Ronaldo laga dhacay koobka, sida uu yiri, iyadoo abaalmarintu 46 dhibcood ku qaatay Messi, waxaana uu ka horreeyey Virgil van Dijk oo 38 helay iyo Ronaldo oo 36 ah. Ronaldo ayaase gebi ahaanba u gooyay xafladii Milano iyadoo aanay ahayn markii koowaad, balse Tutti Sport ayaa qoraya inuu shaki weyni ka jiro qaabka abaalmarintan loo maareeyey. Waana arrin ay ku raacsan yihiin kabtanka Nicaragua Juan Barrera iyo macalinka Suudaan Sadrafko Lugarozic oo sheegay inay la yaabeen markii ay arkeen liiska ugu dambeyntii lasoo daabacay ee uu Messi ku guuleystay. Barrera ayaa soo tweet gareeyay, yaa warkahaya halka uu codkaygii la been abuuray ka baxay, mahadsanid. Naadiga laacibka ayaa ka sii daray oo sheegay in kabtanku aanu arrintaa ka qayb gelin oo aanu codaynin, xogta lasoo bandhigayna aanay sax ahayn. Waxaa ka sii darnayd markii uu macalinka Suudaan ee Lugarozic uu soo bandhigay codayn muujinaysa inuu doortay Maxamed Salaax, Sadio Mane iyo Kylian Mbappe. Yeelkeeda wuxuu sheegay inay FIFA codkiisa u beddeshay Lionel Messi, Virgil van Dijk iyo Sadio Mane. Xiriir kubadda cagta Masar ayaa isna sidoo kale ku doodaya inay FIFA xoortay codkii macalinka xulka Masar Shawqi Gariib iyo kabtanka kooxdaasi Axmed Al-Muhammadi, arrintaasoo ah mid ay FIFA kaga jawaabtay in saxiixyada Masar ay ku dhignaayeen far waaweyn, taasoo ka dhigtay sidii wax aan ansax ahayn ama aan jirin. ugu dambeyntiina waxaa maanta lasoo bandhigay naqshada garoonka cusub ay dhisanayaan kooxaha AC Milan iyo Inter Milan ee dalka Talyaaniga. Munaasabad saaka 12-kii barqanimo lagu qabtay qaacada Politico Boviza di Milano ayaa lagu soo bandhigay labada naqshadood ee garoon cusub oo haddii la isku waafaqo laga taagi doono halka uu haatan ku yaallo garoonka San Siro ama Giuseppe Meazza oo qaada in ka badan 85,000 oo taageera. Garoonka cusub oo qaadi doona 60,000 ilaa 65,000 oo qof ayaa waxaa naqshadeyntiisa soo bandhigay labada shirkadood ee iminka iskugu soo haray oo kale ah Pablos oo naqshadeysay gogooyinka Emirates Stadium iyo garoonka cusub ee Tottenham. Waana laba naqshadood oo casri ah kuna fadhiya xaafadan, balse mid laga dooran doono. Garoonkan ayaa ku baxaysa 1,200,000,000 oo yuuro, waxaana la socda hoteello, makhaayado, meelo lagu shiro, goobo xafladaha lagu qabto, madxaf iyo dhulal cagaaran iyo jardiinooyin loogu talagalay in ay dadku ku istaraxaan. Maxamed Xaaji, barnaamijka ciyaaraha BBC Stockholm, Sweden.